Tuliba tutute tuligazimbira obusisira Bannange mbonabona lwaki nti nneebuuza baligidde mbonyabonyani Waliwo ebintu ebinyiga ebimpimpi bye njagala njatula enfunde n'enkuba nnyamba Kubanga bwe ntegereza okusirika bannange sikulwanga nzikirira ekimugunyu Ekisooka nkyogeza luggumuggumu be bakulu bange abo bafa mu ddiriŋŋanwa ng'ate be bandibadde batuwagira mu nsonga zaffe mpozi n'okuwabula ekika ate nga bwe nzijukira emyaka giba mitono okubalya bakasukka obuvubuka ne njwa okuleka gulofa ewedde ate nga mpya ssemakula yafiira ku ggwanga Muyombi ambuusabuusa bwe ntyo ntyo baayaziikibwa eyambikira yamanya kyakufaako era kye yantegeeza. Nze kaakati njogeza lusajjasajja n'endongo njikuba lwa kusaggula nga kyakulya. Baligidde namulabako omundeeba gwe twawayanga mpozzi bwe bugambo obusembayo. Mulamu ya muziika y'olwabuwaze n'abaana baffe songa wano mukulemeeza emulira we yabeeranga kaakati tuli mu bbanja kumuggyayo n'owe Kenya tuli muteesaako bwe tuli batutudde Ekika njagala muwuliriza ekirango kyange ng'era njagala tukuŋŋaane Fa abasigaddewo njagala twemanye omuwendo gwaffe ddala tusaana tudduukirire omusaayi gwaffe Bannange tulima tukwanya Waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo ebitufuukidde so gwe musingi gw'abalisigala Ebyabyo tukimanyi byayokebwa n'ebyali bibanja kaakati nno byegasse Bannaffe ababiriko baalokoka eky'ennaku aba mukono okulamaga ezzira ku mwa Bakitaffe tusigazzaawo babale tubeesige balituwabula mu biddiriŋŋana Bassenga tulibuuza Najjuma Nalweyiso okubanga be bakubiriza abaffe n'okuva edda lyonna Alikkiriza alitweyuna lyonna gye tuli batukuŋŋaanidde Ndaba ku kimu abazze baganda bange mu myoyo njagala ntabagana bwe tuba tuteesa Bannange tulima tukwanya kati mwe mulowooza ki ku musaayi gwaffe Nze bwe mbanyumiza ebifo ewange kati bizukusajja embeeri tamye Kukwebaka ngugumuka mu birooto ate omwana alogoota na misambwa bugimutta Nze ndoota maliba gantulege olusigango oba okusumikibwa obwo obubugo Mpulira bwe nfugirirwa obwo obugoma n'engalabi ng'efuga n'ewerekerwa ez'ensaasi Kugambye n'enfuna ekiseera ekizibu si kyefuga ddaaki ne nninnyirira ogwo omuliro N'omwana alogoota n'agwagwawo ekiro Kugambye n'asaba muto w'enkanamu Mu kibi n'ajja n'oluyimba oluzito Bwenkere bw'enkulu esimanga eggalira Kyokka akanyoomonyooma ako bwe ndimutta ndikwata mulala Munyanyimbe bakuutira bwe nti Lubaale yeeyogerera talimbwa Ne bwe baba balongo n'emizimu n'emisambwa byonna n'amayembe Mwenna ngalongala abakyala mwebale Abaami ngalongalo n'abaana mwebale Agawalaggana mu nkoola bwe tuli batutudde Tuligazimbira obusiisira agawa rakana mukora betuli batutte tuli gazimbire mbuga yago Banange mbona bona lwaki ntyo nebuza yekikeke kituwe menta Nabana okufunda ku Nazara tebayiga nnyo nga babalala bakona diguri Emirimu tufunda kunanoonya tijabula n'oluusi kusiba ku nguudo Emmotoka tulinyaza bannaffe nti bamala eggaali basikiri okulema Abakazi batandise twesamba n'oluusi empewo enkuma okuzingiza oyo nnyinimu Oba jembe njagala lituyitemu nga tutudde obalubaale njagala yeeroboozeemu Kuwange omusajja gyali eyo atafenya era nga gwe mmanyi omusajja emmekete Kubanga yadduukirira abo abawabye n'okufulula abo abalogo Wamma gwe oli kitalo nkutenda gwe wamponya naganga tofenya Wabula ondabira nga wa lusimbi omukono wakuwonya kati olutamba ntakula Teno njagala kubanga Wenji tanadamula na yedamu Tuli batutude agawala gana mkora Tuli gazimbira obusisira Na yekati emporogo mekaba Banange emporogo mebuga Yili anti emporogo mensajja Mkufiro gumwana gwentale Alijenganga alibera webweru Chirimu gwali yitira mpite Werijja aligenda kyennyuma nyuma nga talaba ebigera alisuula mu nnyanga.